Na Cindy Jona.
Ego match, ego match.
Leo ni siku ya kusherereka, minajibamba videli najipeleleza. Mezani chupa 1-2 naziteremsha, yani natetemesha. Tena na babaisha fadhaisha kataliza.
Today we shake for them police. Pretty girl should never miss a light a bit. Around the floor they miss with it. Position, set up, sit on it. Ah, mzinga mini songeze. Basu wa chupa situ ogele. Atari meza ya waze. Wana mkeo usisonge.
Ego match, ego match. Ego match, yeah. Ego match.
Mwezi odi odi, wapewa rembo adunde kama boli. Wapewe pia mbili like kawadole. Ita kukost, wakule noti, wawewe seke na wea. Pipi, piuno za wenyewe pipi. Nenguwe ya nisegere pipi. Tumejazika wenyewe pipi.
Mzinga mini songeze. Basu wa chupa situ ogele. Atari meza ya waze. Wana mkeo usisonge.
Ego match, ego match. Ego match, ego match.
Minajibamba videli, najipeleleza. Mezani chupa 1-2, naziteremsha. Yani natetemesha, tena na babaisha, fadhaisha, kataleza.
Ego match, ego match.